Oh yeah.
Oh yeah.
Oh yeah.
Oh yeah.
Oh yeah.
Yeah, yeah.
Oh yeah.
Yeah, yeah.
Oh yeah. Oh yeah. Oh yeah.
Ah, cela usondele sibonisane. Cela uhlale phansi nje bengifuna sixoxisane. Ufuna wazi ukuthi lento yakhe iyangqilaza wena mawufuna imali njalo ucela uyadimanda. Eish, zizwe ngathi ngiyavilapha whenever ngizama ukuphanta kube ngathi ngiyagive up. Hezimpili zokumangaza ngisakwazi ukuthenga lutho ngoba kumele wenze ikhanda. Ey, akukho lula uma ungasipani kuzomele ngibheke mina ngibheke wena ngibheke ikhaya. Ey, angibalisi ngizoqhubeka ngihlanganise uma ngihluleka kodwa wazi bengikuthanda.
Usizilu zodlula, izinyembe zizizosulwa, nathi sizojabula, akukho kungadluli. Izifiso zezitha, zizoya kwakuqanyawo, uthando luzokhula, akukho kungadluli.
Yeah, akukho kungadluli. Been asking myself, trying to understand why life is so hard. This is breaking my heart. Please stay by my side. One day I'm gonna make you proud. When we are yazi mpilo ya. Angithi uyazi angispan. Manje why you udlala ngam. Yazi abasekho abazali ba. I pledge you so that love and can ba. Angithi uyazi angispan. Manje why you udlala ngam. Yazi abasekho abazali ba. I pledge you so that love and can ba. Funa wazi ukuthi
usizilu zodlula, izinyembe zizosulwa, nathi sizojabula, akukho kungadluli. Izifiso zezitha, zizoya kwakuqanyawo, uthando luzokhula, akukho kungadluli. Ngicela ungithembe mamas, ngicela ungithande njalo, njengoba ungithanda namanje uzungangijikeli. Inhliziyo yami buhlungu njengoba ngingakwazi ukukwenzela okuhle kodwa kuzodlula. Nawe uyazi ekhaya lami bonke babheke mina, lonke isento engilitholayo liya ebhodweni. Uyasazi isimo sami, angisebenzi kanginalutho, nginothando lwakho olungapheli. Asikho isimo saphakathi, ngizocela ubekezele, nalokhu kuzodlula, sesidlule kokuningi. Usizilu zodlula, izinyembe zizosulwa, nathi sizojabula, akukho kungadluli. Izifiso zezitha, zizoya kwakuqanyawo, uthando luzokhula, akukho kungadluli.
Julie.